Chikuze Shanipeleka mbio sana Baka nikashindwa la kufanya Na nishakusamehe sana Because I love you Maisha ni mwangu Sipendi vya watu Nataka uwe wangu Wapeke yangu sitaki watatu Sipandishi hisia na vicheche Napandishwa hisia na reggae Don't call me mikicheche Unga ilivo kituchese Cool it below Oh my baby Cool it below Again Cool it below Oh my baby Cool it below Maumivu ya mapenzi Niwe na we na feel kula wida Oh ni papase Mwili nyakuna shida Na univimbishe Nipandishe mizuka Shanki Napenda matamu na nambia Adikita nani na sinziaga Kwa nyuma uge uke Na feel kama mefimbi waga oh, Chetwe mauno mauno tuya kize Ma kiss kiss mabumba kwa chikuze Chetwe mauno mauno tuya kize A kiss kiss my bumba kwa chikuze
Maumivu ya mapenzi Yanaua Penda sana kishenzi Si unajua Manya kunyaku ni wengi Sige zingua Na unapoka ni wasemi Sige nitoa
Come on, come on, come on, come on, come on. See what a chance. See what a chance. Come on, come on, come on, come on, come on. See what a chance. See what a chance. Uzuri wako kwa mbali ndo nanita. Wewe mfupi kama China. Na shepu ndo mekita ukiniacha hata sumu itakunywa. Bona penzi langu alitokiko tena. Tena. Oh my God, blessing me. Blessing me. Yeah, yeah. Sijezingua na unapoka ni wasemi Sijenitoa